nangu wonde wana msimbazi piga kelele. Kama kweli unaipenda Simba we piga kelele. Umumo wanangu wote wana msimbazi piga kelele. Mama, kama kweli unaipenda Simba we piga kelele. We Simba mnyama, mnyama mkali, anawalarua, anawameza. We Simba mnyama, mnyama mkali, anawalarua, anawameza. Wapala, 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 wapala. We kimaso maso wanangu we wana msimbazi tungae. Watani zetu wateni shobo tutaona na badae. Siyami Simba nasema hata mnipige miwe. Mimwenzenu Simba damu sitaki shobo na mtu. Simba raha tupu watu na za stresi. Tumewapa msukula sambona mnaleta shobo. Shobo, shobo, mnaleta shobo. Shobo, shobo, mbona mnaleta shobo. Kama kapumbu kachomeka nani atakaye chomoa. Haikatai, nasema haikatai.
Kwa Simba dume.
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 Ujanela sasa dada kari ya chupa. Kari ya chupa we nasema kari ya chupa. Ujanela wewe dada kari ya chupa. Kari ya chupa we nasema kari ya chupa. Wanangu bendera, peperusha bendera. Wau ni bendera, wau ni bendera. We peperusha bendera, wana Simba si bendera. Wanangu bendera, we peperusha bendera. Wau ni bendera, masela bendera. We peperusha bendera. Twende ni kushoto, twende ni kulia. Twende ni kushoto, twende ni kulia. Twende ni kushoto, tena twende ni kulia. Anawalarua, anawameza. Wapala, wapala,
wauni.
Wapala, wapala,
wauni.
Wapala, wapala,
wauni.
Wapala, wapala. Ha ha. Wapi Junior Kofi, the Kofi Master. Wapi Pisimiti, the Kofi Master. Wapi watu wa Manyoa, ndio kaliwa huyo.